okuba olubuto n'okuzaala. Abaana ba Isirayiri ne bazaala ne beeyongera nnyo, ne baba bangi, ne baba b'amaanyi nnyo, ensi n'ejjula abo. Era anaakwagalanga, anaakuwanga omukisa, anaakwazanga, era anaawanga omukisa ebibala by'omubiri gwo n'ebibala by'ettaka lyo, eŋŋaano yo, evinnyo yo n'amafuta go, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo mu nsi gye yalayira bajjajjaabo okukuwa. Onoobanga n'omukisa okusinga amawanga gonna. Tewaabenga mugumba mu mmwe, newaakubadde omusajja, newaakubadde omukazi, newaakubadde mu bisibo byo. Eyankola nze mu lubuto si ye yamukola ye, eyatubumba mu lubuto ffembisa omu. Ezzadde lye linaabanga ly'amaanyi ku nsi, ezzadde ly'abatuukirivu linaabanga n'omukisa. Atuuza mu nju omukazi omugumba n'amusanyusa ng'amuzaazizza abaana. Mumutendereze Mukama. Laba, abaana bwe busika bwa Mukama, n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye. Kubanga ggwe olina omwoyo gwange, wambikako mu lubuto lwa mmange. Kubanga anywezezza ebisiba by'enzigi zo, awadde omukisa abaana b'omu nda yo. Aliriisa ekisibo kye ng'omusumba, alikuŋŋaanya abaana b'endiga mu mukono gwe, n'abasitula mu kifuba kye, aliyitiriza mpoleza eziyonsa. Kubanga ndifuka amazzi ku oyo alumiddwa ennyonta, n'emigga ku ttaka ekkalu, ndifuka omwoyo gwange ku zadde lyo n'omukisa gwange ku ndaayo, era baliroka mu muddo ng'enzingu ku mabbali g'emigga. Bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto, nakumanya, era nga tonnava mu lubuto, nakutukuza. Nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Aweereddwa omukisa eyakkiriza, kubanga birituukirizibwa ebyo bye wagambibwa Mukama. Olw'okukkiriza, era ne Saala yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto newaakubadde nga yali ayitiridde mu myaka, kubanga oyo eyasuubiza yamulowooza nga mwesigwa. Era n'anfulumya mu kifo ekigazi, yamponya, kubanga yansanyukira. Ontegera okutu kwo, yanguwa okundokola, obeere nga gye ndi olwazi olw'amaanyi, ennyumba enkomere okumponya. Malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Kkiriza, ayi Mukama, okumponya, yanguwa okunnyamba, ayi Mukama. Naye nze ndi mwavu, neetaaga. Mukama ndowooza, ggwe oli mubeezi wange era omulokozi wange, tolwawo, ayi Katonda wange. Era onkowoolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku, ndikuwonya, naawe olingulumiza nze. Nga nnyima ku nkomerero z'ensi, naakukoowoolanga, omutima gwange bwe gunaazirikanga. Onnuŋŋamye eri ejjinja erisinga obugulumivu. Kubanga ntaddeko okwagala kwe, kye ndiva muwonya. Ndi mugulumiza waggulu, kubanga amanyi erinnya lyange. Omukono newaakubadde nga gwegatta n'omukono, omuntu omubi taliwona kubonerezebwa, naye ezzadde ly'abatuukirivu liriwonyezebwa. Awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala, naye abo abalindirira Mukama baliddamu obuggya amaanyi gaabwe, balitumbira n'ebyawaasiyo ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Tebalikolera bwerere mirimu, so tebalizaala baakulaba nnaku, kubanga ly'ezzadde ly'abo abaweebwa Mukama omukisa, n'enda yaabwe wamu nabo. Yali nga tannalumwa n'azaala, obalagaze bwe bwali nga tebunnatuuka, n'azaala omwana wa bulenzi. Ndituusa okuzaalwa ne sizaaza, bw'ayogera Mukama. Nze azaaza ndiggala olubuto, bw'ayogera Katonda wo. Omukazi bw'azaala alaba ennaku, kubanga ekiseera kye kituuse, naye omwana bw'amala okuzaalibwa, nga takyajjukira kulumwa olw'essanyu ery'okuzaala omuntu mu nsi. Si wali kukema okubakwata okutali kw'abantu, naye Katonda mwesigwa, ataabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza, naye wamu n'okukemebwa, era anassangawo n'obuddukiro, mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. N'aŋŋamba nti, ekisa kyange kikumala, kubanga amaanyi gange gatuukiririra mu bunafu. Kyenaavanga ne nnyumiriza n'essanyu eringi olw'ebyobunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire ku nze. Tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi, kubanga ebiro bwe birituuka, tulikungula nga tetuzirise. Nnyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Naye anaalokokanga mu kuzaala, bwe banaanyiikiriranga mu kukkiriza n'okwagala n'obutukuvu awamu n'okwegendereza.